It is not good for a man to be alone. It is not good for a man to be alone. It is not good. It is not good. It is not good for a man to be alone. It is not good for a man to be alone. It is not good for a man to be alone. It is not good. It is not good. It is not good for a man to be alone. Goodbye, Tingwenza, senzi tekile nsati. Goodbye, Tingwenza, senzi tekile nsati. Sala nini Tingwenza, amba nini Tingwenza. Bye bye, Tingwenza, senzi tekile nsati. Sala nini Tingwenza, amba nini Tingwenza. Sala nini Tingwenza, senzi tekile nsati. Bota kuka pinyama mbonya nkata ila bataka. Zigi zigi yova shi tuwa salama zigi manar para esu. Nukuteke wansati ucha potere. Nukuteke wansati ucha kunona. Nokuteke wansati ucha kuthamba. Nokuteke wansati yepapayi wakhuluphana. Chacha yo sa 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 sa. Kota kuti ainela, mau kota kuti sanzela, mau kota kuti kukulela, mau kota kuti sekela. Na mirva vanu na miseka le makale, mitsika kuteka vasati. Meneru goodbye, me prari goodbye. Amzi tami bona ngwazi, aloko tsukula ku ikukulela ndwini. Loko hete ukukula hete hete ka nkukulo ikukula hi vuntshwa yika ku basanga la. Loko yi hlantswela yo tlhe yi teka swiambalo yi swi tlherisela bavhini swi hlantswa hi ku swi na thyaka swi basanga leswi. Loko yi ayinela yo tlhe yi teka swiambalo yi swi basara hi vuntshwa hi ku heyi a swi ayinekanga. Loko yi swekela swakudya yo tlhe yi swi teka yi swi tlherisela boteni. Yuku leswa swo pfanga leswa kuleka swi firijeliwa i ngwenzele yo ba. Xikwembu xi endle munhu a ri na matihlo mambirhi leswaku loko rin'we ri tlonyiwa rin'wana ri kota ku vona. Xikwembu xi endle munhu a ri na tindleve timbirhi leswaku loko yin'we yi ngheniwa hi vukulukutswana leyin'wana yi kota ku twa. Xikwembu xi endle munhu a ri na mavoko mambirhi leswaku loko lerin'wana ri tshinyeka lerin'wana ri kota ku tirha. Xikwembu xi endle munhu a ri na milenge mimbirhi leswaku loko un'wanyana wu tlhaviwa hi mutwa lowun'wana wu kota ku sima. Aleluya,
amen,
amen.
Bye Tingwenza, senzi tekile nsati mino. Goodbye Tingwenza, senzi tekile nsati. Sala nini Tingwenza, amba nini Tingwenza. Bye bye Tingwenza, senzi tekile nsati. Bye bye Tingwenza.